naye. Sitomacha kamwe, tunapendana sana. Tunatoka mbali naye, mabonde na milima. Unajua na kitani, ikiwa na kiu unanipatia maji. Waseme seme, kitapenda mwingine chote kia unatashika wende wangu my queen. Una mapenzi ya kweli my baby girl. Makahaba mtaani mimi nasema no. Siwezi sahau ahadi tulipeana. Siwezi sahau mapenzi tulipeana. Kuachana nao ni kufa na kuzikana. Wende wangu baby girl, nisha really go go. Channel, noti nitafunga na wendo. Wende wangu baby girl, nisha really go go. Channel, noti nitafunga na wendo.
Dogo hujui tafuna midomo. Kwanza girlfriend wako nyumbani hawa mtaki. Wajifarishu kisema limitua uko kikiza. Uko palicho kutana na chonda na kiza hiyo. Acha poteza wakati huyu mademu amupenda. Lakini sija mweleo. Leti hey go. Tomorrow sija jutia. Nyumbani amemutaka amina wapacheria. Kama hupendi nikia pamoja na familia. Ulimwegu takufunza sikio la mbuza likie. Kabla lifike chunguni. Sababu ya huyu bitch hapa na jihimarua. Ground alifanya boshe ni hazie zabike. We umegoto kitambo wakati dame bajame masera kamurumbata. Marandana mageto kefanya siyo leweka.
Hata museme seme siwezi mwacha yeye. Hata munene nene milita ishina ye. Sito mwacha kamwe tunapendana sana. Tumetoka mbali nae mabonde na milima.
Five super ka mastola tiger apana loser we time eti malova malova after time na zani sinti time best up boys.